genie. Mr. Sid again. Silence, baby. Naomba unyamaze kidogo, niku adithye baby. Tebu nsikize kidogo, nishapatana na wengi na nikapenda wengi, baby. Kweli mapenzi kiboko, I don't wanna love, kisha niku hati, baby. Kwa konja eka kikom, ila naomba usiwe shy. Nishuja mjasiri, I can't deny. Ombi langu ni wafai, ni shy nikiwa nawe. Oh my baby, ni wai nikiwa nawe.
Mrembo no osha I take it down low. I don't wanna hurt you sinipendo. Baby only love unaniko sharo. Tuyaweke wazi baby no offense. Wakitujia baby criminal case. Me I no got tolerate nonsense. My love for you no offense. Ila naomba usiwe shy. Nishujaa mjasiri again.